send tease kutoka kwa kwenda kwako. Baby nipe cheko lako, kishindikana basi tabasamu lako. Nipate raha moyo wangu pate heko. Ujumbe huu kutoka kwangu kwenda kwako. Huko liko na kuombo nisikie, nayo sema maanani uyatilie. Tumombe Mungu ndoto yetu itimie, tufunge ndoa ndani na nyumba tutulie. Mpenzi wangu nakupenda sana, nikiwa na wewe maisha yangu ndatafana. Hii ni kweli haina haja kubishana, wendo wangu wa kufa kuzikana. Sijui niseme mala iko medondoka, au ni ghost umekuja afu naondoka. Sijui niseme afu aseme tinaongopa, kukupoteza mimi hapa ninaogopa. Sijui niseme mala iko medondoka, au ni ghost umekuja afu naondoka. Sijui niseme afu aseme tinaongopa, kukupoteza mimi hapa ninaogopa. Ni so
you're the one baby girl, in a million unanikoshaka. It's a truth baby girl, you're the only one unaniwezaka.
Ujumbe huu kutoka kwangu kwenda kwako.
Oh, yeah.
Kutoka kwangu kwenda kwako. Hisia zangu zingekuwa zinaonekana, baadhi ya watu mimi wange nitukana. Jinsi mbavyo nakupenda msichana, na navyotaka niwe baba uwe mama. Napenda sana kuyaona macho yako, napenda sana kuzikiss lips zako, napenda sana kuzishika hips zako. Na pia napenda sana jinsi ilivyo tabia yako. Haki ya nani umeumbika malaika, kukuumba Mungu baba liangaika. Uzuri wako kwangu kuna neufika, nimekupenda yani kwako nimefika. Sijui niseme malaika umedondoka, au ni ghost umekuja afu naondoka. Sijui niseme afu aseme tinaongopa, kukupoteza mimi hapa ninaogopa. Sijui niseme malaika umedondoka, au ni ghost umekuja afu naondoka. Sijui niseme afu aseme tinaongopa, kukupoteza mimi hapa ninaogopa. Ni so
you're the one baby girl, in a million unanikoshaka. It's a truth baby girl, you're the only one unaniwezaka.
Ujumbe huu kutoka kwangu kwenda kwako.
Oh, yeah.
Kutoka kwangu kwenda kwako.
You're the one baby girl, in a million unanikoshaka. It's a truth baby girl, you're the only one unaniwezaka.
Ujumbe huu kutoka kwangu kwenda kwako.
Oh, yeah.
Kutoka kwangu kwenda kwako.